Studio 80 Halaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakirabe hejibe jamwale mola hede gone bet altinere jeddi lewru utto hitande 2023 yamde jena yottike sumani e kunguru le lamu masina Ousmane Niall bulle kabaruji do nujire do boggi jande to gendi bojo gondi le lamu banyagara hippugo do adama do mudun nanandaji kebade yodde ton fandi fu himbe sappo e nyoy barale o masiba le o wattu goto gelle kewde gondi e gudele o region goto jaggal ko jaabuji bakka ndokka heli aljumaare jabbine de sarabe sukabe lekol e andimbe kabaru jande koltiwide anan belti sanne o jaabobe koltiwide edon hollowide hakkilaji anan gonde hebede fedde almami e modibabe malimbi jabbini nuygal sariya mari kesangal horbe mabbe anan darta e alsilamen tabo e ngal nuygal sariya kesal yodi woni sembe kabaru gidi beta ko bismillah modon herat sijo tamani Rafi denaku fahan an heddi le wuddu e saha leydi meden di le yontere jabbene de ko buri himbe sappo mbara juudi jumama dabaji kewdi du kona e masibaji ana gondi e wadde le region ngaji banyagara e sigu e dun le wuddu leydi meden di Umar Waygalo
nokku noddirteedo bojju idum woddiri banyagara ko yata kilunga e sappo e joyi ana hakkun datul banyagara kanye bankasi himbe le joyne kaborde kanye natton aswer jabbinonde sedi wonbe tombe kollitiwir ko yata civil en sappo e joyon baradon barmu idum gadi beedo himbe le cumi gellengel fu njaade dabaji le masina region segu goto e demo ton gawri kanyun wara le nokku mobno dirta sirable ana le commune monimpe bugu sedi wonbe tombe kollitiwid wakande mo wartende dudum wadi yasuka ko didon yimbel joyne kaborde wonbe tombe kanyen chakki fat nokko reme somo jabay moy hire moy jeton le saha leedi malindi nokko no dirtede menaka tuno ngadnodo fewde e arme o nokko no dirtede andere bukan so wiama yimbel sappo en jon keddile hen wotto jono yimbel be wiama dum beedi kasen wakande mi noddno dirpande gondinay o do kabaru be bi jamande tinno wattan hore mudde hakkille
le o wattu goto gelle kewde gondi e gude le region banyagara e wi goto e horebe d'accord e gube warde banyagara ko buri galle ji temel joyi goni ton handen wolti wiide be himbe ana goni le tampiri e be joggiti Allah bangal ngure kede ko o horeji e gube e bido pat inde mudon haale wi do faccitango sita sidibe
me wonnga ana foto dubi nay handen onzingaji ko hey fabrik amen ko nari bangal jande cellal amen e nyamiriji hono fu men tawta hamnen yalla jian e dejre be leedni tan yalla homa fu ana babir fito sud ba mudun me yi e yolbe gidi altak amen gidi ngenen mi jippi onnu ko fa handen beete fu jama on buri beedade yaade sabi la fi dejerne le bade sakiti de joni commune ngaji nay jama mudun ko beede amen menen sabi la fi dejerne ana foto gelle jeddi ko won deene noddirtane artete bugo genni banyangara handen ana foto dumaji temede joyi ko won do
kabaruji fando don bahi wudde dobe be andade do helame facebook kanya konta twitter bakka mali ngada do le region jabbino du le imotobe temedoron fu ko buri noga e joyon kibbi sarabe sukabe lekol e horebe jande lekol mali kultiwde beltek e jabu kebaade hikka o kanon fa handen e be darta e lamu o tinno jukina jukirani yalla lekol mali ana beede yarude yeso fa be joren fam keden sita sidube
yogaabe ana wondi e woyde yogaabe ana welti fa wala sedan dum ko kabaaji ko mata alma tabine ciagane jaabi imal gon bagge hollita
so gonga alla o mede kuyi fa jabbiti mede duhono do yimbelbe kebaayi hebude bagge o hitaani hikka alla newnu ko hitaani warorde ko min ka yaami janji mi wadi ko bawmi fu mi anda do fu hodun saabi so mi hebaayi pasude
lebi kambe andina kabaaji jande temdere fu yimbe noga e jom pasube ana hollita wi jabbirji modi fiade ni hokki jaabi mo muya lengol imagol amadou sidibe kan yo musile goto li ef kay
yeltiki doyel sanne sabi jamar de fu hebi hakkilaji wotto jono sarab sukabe kanye janginobe fa yotto sukabe dun lataaki hono dubi jabbino di tagal ko lamu kobbe jeltin do hen datti ko ko nayri bangal sariyaji dun lataaki sababu su sukabe hewbe kebi do hen yakalane
ciagal mudun sarabe sukal jangonde kol politika ndi weltikin le o jabi hollitaado ciagal imagol bag ngaben sukidi fa handen hewgon jamaran li cut ecole dow do wodi ko noddede university
yawtare yubbo yinde wotobe fa gasa himbe fukoyde mabbe nan ngattede le golleji mudon dun ana eko model malindar tele wattu referendum wati referendum gadaado le nyande sappo e jetti lewru juin jabbinandu model mali holliti don na le yontere jabbinande le ko joddi en nantinobe kabaruji do bamako do gol honjugol ana fawi do golleji e ndenagu wotecci Umar Waygalo
le ndedo tongande feddende huli tiwidi weltiki sanne ko yimbeel be njalti yaade wota yaade le temedero fu dum buri yimbeel chapantaton kabe ko linimse mabbe ko yubbo inde yottaaki le bureau ngaji vote goddianton ko yaawi be biidu e be jelli hono yimbeel wottob ila wakkati muude yottaaki yubbo inde muude heedne e sera fedde model malinde wadi noddango fewde laamu tinno wattan hakkille sanne yimbeel lojaabe no kani wotirade kokkedu hakkilaji lobbi fa wotiji ngaroji di ngado do jam e deejere fedde no dito model malinde wadi noddango fewde e laamu kobbe jaltina do hen sariyaji di dartobe wotiji kanye wottobe fu kani e rewde paamo be bi yimbeel wonbe caggal leedi di do tinno paabo de leedi di wurino yella laamu do sariyana warta le leedi meden di
fed almami e modi babe hedoni limama wi jabini nugal sariya malika sangal dun e kodun ko fuddi gollirede no gaydidi lewru julie jabenodo horbe de fedde ana gonno yeso nantinobe kabaruji asawere jabenade do bamako do e be dalte alislamen jaba tabade gal nugal sariya malika sal mohammed mayga woni kumini do jande e tewtugol le fedde imama limama acci hakke kedde ko wi ziyadata mayga do facitango sita sitube
walla imama holliti wi kañum jokkan laamu hakkondiraji on caggane ɓe holliti nde suuri seeɗa kesurnu wi laycité wala fo ko bonnata nde diinaji ɗu saabi hannen somi hollitina jamare fou wi walla limama jokkan o gouvernement laamu hakkondirejo saggiddi fuɗɗode o laamu hakkondirejo walla limama yo goto e baale ko jaɓini o laamu golleji muɗum fañol man hannden limama febbeete goto jeddey dabireji fiyade to laamukoɓe laamu hakkondirejo limama a tewto aslami fou tinno jaɓna lugagol suuri seeɗa kesurnu
natte ana jiedo bembe ande de kullitoje yagol soldats e mali leydi niger don ko saaki sanne do bembe ande de alankenyanna e don wondi e wadde tawene hattingol cdao ngol e yottake kaddi don penenonna gonga fatumata ko ju ndartini en don ande ko binado faccita umar waygalo
le dedo natte ad yanno mangal paden leedi malindi ana gandino le leedi niger ad yanno le hen diwoji jeegom dibe no dirt albatros kany helicopter ngaji jeegom e drone ngaji tati e diwoji naboji yimbe tagal de min ngadno lugaji amen dinde min tawi dum penenon baleji krim yoga e natte kollade tonde yo ila 2018 dido fotoji bama don diwoji dido do wakande mali hebanno kaaki mudun 2020 urno le leedi risi micciti den wiide sediyawo wadino gidali wiide nabam mangal pade mudun en le leedi niger di so president mo lamu do hippita ton o wirfintinaka e lamu mohammed bazoum wakande gidal di ngadnonde leedi mali ndi hollitiwi so mangal paden be nabama le ndido leedi na hollitiwi leedi mali ndi do toñama basi wadama fiwde mudun
salogol baale politique yagol militaire e mali le leedi niger yaltugol baale yogaje le kaldal gadangal fa jam hebe gal e ittugol golle ekintino be rewbe wadobe basket be kibinay dubbe sappo e jeegon dun en wono ko halamu dun burno hewde sanne le yontere jabbinende fa sita sidbe wartnan en do dun en fu
e fottina kabar me yontere ko naari bangal natugol mangal pade jabel fete cdo le leedi niger parti politique yoraaji leedi mali noddirteedo alliance democratique pour la paix adp maliba kay parti parina hore mudun holliti kay jabinay ko lamko leedi mali an watta koode mudun e o kabaru be holliti fa hannen be lamko la hakkunde radio an haani fiide habgol yimbe lonbe hite ben kabar me yontere an naari kasin ciaganne yimbe jabele gubal ko noddirte mouvement signataire de l'accord pour la paix et la réconciliation du cadre stratégique permanent csp ana wondi yaltude le ngal gubal walle noddirte ne mouvement arabe de l'azawad kay itti koyde mudun e ne fedde csp li o watti joni be holliti le tarata dabbinen le communique goto wi hakileji di horebe ne fedde csp bami sectre joni kay e kabarji hollitaade li ne fedde ne jehita en timna kabar met yonterne ko naari bangal jukngo adam fawado fiobe basket ballon ko nodire i16 kango nodire moussa sidibe e kitambe badde robe hollitama wi o mili fijude e bidde bo nodire assistantiera suba goto fiobe ballon o ikko fedde humineni jingun hajje fiobe ballon leedi mali holliti so wala o kabar jewitana wodiri
afro basket femine Kigali 2023 Mali hebi ko wiyete medaille de bronze arewbe Mali be kawi leydi Rwanda bismindo o kupudun wadi aswer yabenene Mali hebi no baddi chapande jetti e jenay ben chapande joy e go'o mecintinde wiide gal kawrital nogay e jette balla afro basket Nigeria hebi don caggal ko tappi leydi Senegal sakirabe holtindo wiide do kadun ene kabaruji di beta ko ka andoni fu do mbay hude do application studio tamani mo bawdo hebude do play store ka kedde heda do e yewdo e sedde yewtere kale hala hawande wala jukinde wassalam
taki godan do sukabe jangobe mal
micije kanyen ewi andal mo do limore e jande france ni kore fa dum wada ngade fije ecole a la radio do vi amu
ana yasi no de mere do chepantateji tati idi gode denka aloyi be vi amu tindina o
suka fo an waya wadde go fijo do yamiror ba mabbe na ina mabbe ono baye nawtara telephone mabbe
Fija ekol ala radio yo gola studio tamani
kanyi e ministere humanine jande viamu e UNICEF
le wattu cagitido do bomako do kanyi le rejo ngaji kewdi mali holtama wiyade dombi fa yottade bawdi e kuma nyagaji ana anjie sanne do woni ko himbe mali hewbe taykiti andimbe kabaru hawalu e docteur en cultivide de ko sabe bini don yo sabe e rafi labal le nukuje mede der wadi de kulle ana kewa no be cultivide don wayi latade sababu turugol hawalu e wadde e rafi cellal fa bidire den famu anni ko fatiya tara wani andu facitango umar Weigel e sita sita bem.
Am de mobti fanje to yoda segu kanye bomoko fu jamar de wotto jono kudde an tori dum en sanne ko nayri bangal dombi kanye fa yotto yo gildi kanye ko nande mudun de do kudde an bonoton kulleji wotto yo gaydon way latal sababu nyawuji kedden be do yimbe ko cifido hen
domi ana hewli genni bomoko joni pinato sar wad nyabilaji kewdi sa natli cuude din ayata nyabilaji hewdi men sugri sanne sabi domi ana wan wadne nyibbe nyabilaji di somun andaka kono misal nyaw coronavirus watti modon tampit adna fe da mudum
andambe kabaru hawaluji kolitiwidi kolati sababu so dombi mo yan jeli no ko kanye boodi fayotti ahma nyagere ko nande mudum yo taguji yimbe lebe jati non kanye waydi laballe o do nokku
aujourd'hui abama
genni bamako ana sobi sanne nokku foti yaada a tawanto nyamarde hitan fodum buran beedaade yaade ana foda dub sappo handen medele ni toni wotiri ni hibna ka jogala fey
a gérer les déchets
tagal bonude hawaluji de do kudan bay latal sababu nyawuji kewdi bo latal sababu neddo du non kam andambe kabar cialal be kolitiri wite fa be dire dem famu kedde mo konko no dirte mamadou sissoko yo gollole clinique nokku no dirte laasa
donc a travers ces moustiques mais
watte fu so bob ana heewi bo wedu heban semme tagal mudun hamadi nyaga en kan e domi fu to an hewlis cuudi kayde an wanata sabe wadda nyeblaaji jogaji kono tifoidi maso nyaami nyaamade an wanata sabe wadna jamaare de nawoji nanal mudun sabe hunde fu daaba watti ngom mudun so bani adama nyaami dun an wadde torra cagal mudun
ci infection
hodlati sababu mudun kanko jakaliya siaka sidibe andan do kabar hawaluji o yomu fan jogili hen gedo mudun lamo kanye yimbe lebe
parce que il y a quand même
lamo han fi dabriji honan hontini ral itorraaji patta nyamar itta hakune koydi yimben kuma lafa hanne jaati ben ko goto to mi yippata nyamarde amen no ko goto to nyamarde yippata to menen ga numu bugu heddaki kasin fe no heewi tep nyamarde sabe genni bam ko nyamarde modu fu onno ko goto tippete jamaade ndu haaji en wala hen be tertatan nyamarde itta bangi galle me
fa waydi labal heba habe no ko wajibu tan sina sariyaji jaltine do hen no kam andabe kabar hawaluji be kollitiri wiide sariyaji konayri bangal labal kanye nokkule do tunele de mbawi yuppete do katten bete hande do kabaruji meden jowi do hawaluji di yenji ira warore wassalam